tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumar sappo e go lewru avril hitande 2025 dun une idee nogay joy jenna yemde sikin der der zone de la presse bamako jitti nono do kabaruji bi mor waygal kanko no dertero gagne kanto wonto ogi jamde to ko nayri bangal passeport ngaji ayes wattu joni wam leydi france ndi jabini dun ciagal ko jewti dun jonte kanko ministre ko minido kabaru golleji leedi medindo hollitino hejo golleji makko do gollele lebbi tati dum woni hitande 2025 hollitido journaliste en maliko wonbe leedi alanzeri de wattu jono hollitan wiede be ciusay fe dum woni iblisaji ko woni imada hakkunde leedi alanzeri kany e leedi mali no fedde ayeme de hollitri wite sikrab min joti on kala do bodon tawede le mali fu e mangal mudu no hollitindi wiide passeport ngaji di IS de wattu jono leedi France ndi jabini dun ciagal ko be jewtino golleji di fu ngori ko mi citini wiide do passeport ngaji jeltinama le noga e jena e lewru janvier hitande uynaadi de e noga e joy leedi France ndi di jewtinde dun woni sappo lewru mars jabino dun de be jabindi do golleji fu non be kollitiri wiide fa kebe famtar keden Ousmane Niali Boudi
himbe mali njogi be passeport biometrique ISO kollitina wembere mu ben sabe salugol nangugol du tal kuru leydi Fransi kanye lamu Schengen tiagal han dum hebanama jogala kanan kobe leydi Fransi njabini joni o passeport keso njogi be ndutal kuru anabawi dawirde ndu titalla fu kebata noga e jena lewru mars jabino ndu colonel Mamadou Souguna conseil technique ministère commune denagu holtiwide fuddade mudun malinkobe kebi titallaji leyde yogaje kanon holtiwide imadaraji fu ngadama do ndutal ku jabinirte ko woni do helloji talkuru ndu didi fu neldama yalla ana fami ko woni do mayru hedde horeje confédération des états du sahel général d'arme assimi goita waltinin hakkilaji himbe wide dabereji fu bamama yalla ndutal kur ana dawire himbe e jawdele mben jara ngadda non jidiri mo ingol o passeport biométrique keso mo mali burkina e niger kawti dun hakkile mun hebama tiagal ko de leede kolti wide jalti e fedde cdao
wattu jono fedde dum wonde noddir chambre de commerce huminine kabaru jagotobe leedi meedi ndi ka hollitide arande ciadele hebama le hen dun ciadele ko nayiri bangal hebude kaytaaji sa bami faabami odo passeport ka wattu jono be biido tidalaji fu timmi kedde mo kanko noddir tedde Mahamadou Sanogo yo kanko won secrétaire général der do fedde ko mo sifi do hen do faccitango Mamadou Samaseku
auparavant non avion
den min jogi fe suglo mudu sabe min jotti naka kabaru tidala fu bangal mudu den sultama dum do fu biltike do ural julabe malibe dunda hani yettede sanne ni mila wile dunno goli dobe amen be hani weltanade dun sabe kabaru jagu kay tatteji fufno so julabe malibe jalti li mali suma yade nokkuji goddi siki wala leni mali ni nafata ka andu yide nafa dun leede de go jata e mudun de landul ma so tawi leede godde ino european mbasi anditinde passeport ISO anda tan chambre commerce kay meeda fi hebde karotidal julabe amen be ne na jahata teji fuf
dido kabaruji fan ba hebe do page amen Facebook kanye compte X Studio Tamani dati kewdi fedde oni de way yaltinde nyaloma hande yalla ciadele ko ni hakkun leedi mali kanye leedi alanzeri dum hebene jogalo non kanko docteur Hussein Ben Bamba o hollitiri wiide le majjo wi oni jatan way neddude yimbe le mudi en jahangal ay konjali fa pama yalla hono odo bonanda wodiri jati kedde mako mo sifi do en do faccitango Ali Sisi.
Premièrement,
le conseil de sécurité, a waye tawtude andu tafa hono kabar o wordi waye nardude secrétaire général fedde ONU ne haltanamo no labe ko woni hakkun mabbe ko am waye dun nelde nela mako yaade tum fa yewa hudum sabin bi o do foda mi foda hakkun mabbe mo hana no fi tawede hakkun de do leede did batondirdi tagal mudum du fedde conseil de sécurité ana waye landinde kaltidal hakkun gede did de fu fa fama so tay bilisa gondo hakkun mabbe jom o ana waye latal sababu bas do ardinde kaltidal fayoto joda hala hakkun mabbe na do tewtude yella kaltidal ana jabbo hakkun de do leede didi tay fen ko woto na tay hakkun mabbe so do hore do fu heba ko way nelde tedad mako ya to na do hawrintinde leede le yogaje fa tewta timminde o do bilisa fato satta urde ni
no channel de ngori nyaloma hande mali ko wombe leelide alanzeri ndi hollitan werde be ciusay fe no fedde ayeme nde hollitiri wiide be bidun ladik sababu do so yimbe le hewbe hono ya wara mudem buyti dun sanne kedde mo kanko noddir Ousmane Diaraw kanko lami nde do fedde ko mo sifi do hen do faccitango Ali Sisi.
Bile andani jati bilisa gondo hakkune leede didde puddudo na heba yontere jom be latike malin kop njabbi njola fa tewta na dum malin kop be jodbe leede aljiri fa janga wala fu mo torda yotti tafonka ga beedo yimbe gombe tombe be ka fu ana huli e be lando hore mabbe hono do warta sakitiraade be anda do so tawi kaltidal waran wadde yalla basi ana heba nyifede mi haldi e malinkobe goto jaabi jolal nukko o ana heba balle didi jom o wi kam malinkobe gombe lidde algeria ana wondi chadel kewde nyawbe mabbe do fu suusa yaltude yaade so doktorore fay so fay hunde wala so tafonka sabi kulul be kolaaki yimbe
kanko ministre kumini do kabaru golleji kanyafa yotto yo hono gollonobe ko he muden le leedi meedin di o yide journaliste be le majjo holliti on hejo golleji makko dum o gollile hitande 2025 dum woni lebbi mudum tati arandeji di holliti wiido hono ko anni gollude ko sa jewle tem der fu chapande jagom di kay heba ma jenginede kedde mo kanko no dirte do madam Oumou Sall Seck kanko no odo ministre kuma sifi do do faccitango Ali Sissé
Et le cohéba wa dede et le libitati arandireji hitan 2025 ana nyibugol santuruji to formation watte lam sikaso kay markala yibel teme dido won jangiraabe tun jokolbe teme den joyom chapan joyom e nayom hokkam kanyu endu diplom urto gollirgal modu kuma nido jande kay golle le lede amendi bamako moti sankay gawo faba muadu wadama fewde rewbel gombe le kiriduji fayeto yimbel gundube titta CB, Gao, Burem, Ansongo, Tasharan, Bensia, Kulikoro Kanye Bamako, Santuruji Kesu Gutidu, Darna Mamuti, Jegom Gutdi Mu Intinama, Badugu Joliba, Joila, Fana, Yanfulila, Yankaso Kanye Kemparana.
Wattu joni en jara nokku no dirte da bafula bebe kollitiri trompere en didon kanyi en gonde torompinde jamar ndelle o do nokko be gonde nangude kalisije cuude ekol nokku no dirte da nyambiya hulitaade be nangge yimbe le wombe tombe ko yaata unay chapande unay temdre en noga kalis sefano hulitira wiide be mbibe paboto ben ko nayri bangal nyamduji kanyo ko nande mu tawam dido cuude ekol don jogi ton chadelle mawde den kokki be kalisidi ile den be jokki hendu faande be jitaka ko jala no wonte wadede do hen
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
so bingila adama na wara fandarde nyamande ko buri hedu fuuda taw yo jomun kabbido non ay hore maada matan jati yo jomun ane e cadele andaran fa kabbita dun den kokkata dun nyamale de do e tawede fuusada hokka wakati ja tawan do kebata do dun wana ko yafe dun nyamane maade de yobe tende honno wo halen kulitir widno nyaloma hande no sa sela nyawlade bingila adama tan fu fota so tamo don battindiri ko buri hewde mudum fu do cekkiti do tan o mursindirobe non sabide sa hewti kalisma do jati rikke na way nadde hakkunu modon hono yimbele be ngala holare dum won be hana holade kanyo ko nande mudun Ousmane Niali Boudi
so ala nyalmo bacci do ma amilam holare gondo hakkuni modom o tam an heja nga saatu jamba ana wawi yaltude hen be nyalmo to da be ko heewi mu en fu hokkete adeji dibi teddinta yimbel be min jide mu em ele boli le ngallure bamako ne ko heewi mu en fu kanyu en ka meedi yide hono sibe do yimbe
bon laga wacci do
min neldino bandan goto kalisi gonno do kutun fa sodna kan jaguji o nyami kalisi o yobay kan sabi dum neddam non kalisi on teddino seda sabi mi halni inni ko abbi ko kanyi bibe inni ko fu ka mi hewtay kalisi an ne cagidino mi nyalmade kalisi neddo galle amen goto faymi sikitaaki jomun yoba kango jaata halni ka do yobata ka wattu mun jabbe ko o yobay mi do wono nyalmade denna goto ubinaji malle hemere wala fuddali ko landi momi kango aminino ka ade wiido o yoba hakkilewru edum buri hitande joni fayo yida yide kan sini mi lande kemo onatere kan halaji wiide mi do torram
billare watta so yimbe yogaabe nyalmo tobe kanyu en ka ko heewi e mu en fu suudo to jaati yida du fe yidude yimbe be nyalmi o do debbo mo yida inde mudum haala yo misali mudum
nene se kokun
wana no konji nomi mi di no yobude kalisi o fu ka min jaati mi yageke sabi no mildi nomi no wana no latiri bamini mo adi ka mi yottinai adi o
ma sabati
nyalmaade neddo batti do ma saatu to kolol nadu edo haala jomu tam yoyi nga wakati nyalmo tobe ko heewi mu en fu teddinta adiji mu en edum laato sababu jaati bili sa hakune yimbe kedo dem Abdoulaye Kone o andan do kabaruji bili de neddaku
je refuse
sini atidina adimo bamuda dun wadan tid al hakunde mo sini tid al wadi hakunde mo don wadan metal yonki hakunde mo dun ana tid kasen fa belondiron
relation
yola golngol yimbe hewbe kany en ka yaltata e mudum feyi woni holaade neddo so nyalmo dum tawi sede wala hin nadu bindi wada ka hakunde mo don to woni hakkile kanko Christelle Polinka o andan do kabaruji bili de sariyaji
do sa sariya ana hani sini nyamande wada hakkunde modon daño ko lati sede tawa do talguru se tawa won gada do sede en waye latade du attaqueji hono sms ngaji na email ngaji na du tawe on kaldi do whatsapp on ko waye sedade ko dewdo don do mun himbe du ana baye latade sede hakkunde modon ko dewdo don do mun dun ana wawi renude nyalmi do sini on bofindiroy
kado litige
nyalmade neddo kalsi ana muddi ga rende fi mudum hune fu bura dun du sabile nyaloma hande o sa nyalmi ken neddo kalsi ma faiso ana bi joomu laamu ana tiidi sanne fa kewta fi ma o
mi la famu heb amadou hen sanne dum e tayde fu no gado mo ireji be katino jukito non biire ten sabide jamarnde e ngare cakkade jaman yo lan do ren no leydi ndi worino dum woni kambe stade malien de bamako wakande be kawrno e dum woni fedde jande leleedi egypte nde holli tawede ben dukkayi be kenya ngatti be baddi chapande jena e go kambe kibi baddi chapande jegom e jitti an holli tiido joni won chile nay stade malien de bamako an fiye fanje fe no ko nandir don do ser yowtre meden de an wodi wassalamu yewtere meden de waran yo wadde do jande hitande 2024-2025 mbiyen examen ngay yidu ngoda sanne leleedi meden ni murtire yidu mata ka hikka sanne leleedi meden di kambe janginobe kanya fa yotto jangobe fo be gondi landinaade dido imali le majjun holita wer sarab sukabe an kani wattande sukabe hakkile sanne fu fota ngado be dido examen ngaji non kambe andambe kabaru jande be kollitiri wiide fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Buli e Mamadou Samaseku
wartude do ko wadano jabbade wadde exercice ngaji kanyun tan goto kany e bandiraabe mudun wobbe e wadde ko musel en bi on dun e nandore mud yoga be mabbe be min kawri kultid fa keba passa e yimugoji timmode hitande kana lando da fagasa
actuellement on en train de préparer
ko djulo be goddi landinaade sabi imo o wada kasi ko djuni exercice mo gondino min gollan fa nawa dum be dan tikino ko mud dur san min tewtan dun siyangaji kididi ni enna min landinta imo min kay mi dur san goda exercice ngaji ki
Il a nyalom arande jone l'école outa won ko imo goji landinate won ko tiwide sarabe sukabe l'école yogabe e wibe wombe yelimani yam fulila etomenya adhan haybur sukuma da fagasa yalla ana janga le hitande defu
to andake parents vasi
do donde sara alhani kayba jandiji sukuma fabade be dursde leso ngaji mabbe di yalla e mbawa hinade imo yewtade sato sifa jandiji mabbe yalla da begro famudu ko golla torrata sanne skwabambe hafna be dunno jangino yalla o faabo be le landinal imobe
a mie préparer l'examen e wi kanan ko be cuudi l'école yogaji no buri fu wadde fa jande l'école de gasa yo wadde yalla hejoji di ana jange fatimma dun wadan e wi mabbe be nja examen ngaji tawe be ngadi ko be kani wadde fu e koltiwide do imotobe kan huyenede yalla ana golla fa gasa isa daw yo hore je sur l'école wala e wi lama gondo ipodrom le commune goba district bamako
pour les évaluations
bangal gasa jidi kanye imo be kala libitati imo modo chakiti hitande be nasuka be yakabara ili golle mabbe yalla be dursa be ngaro no exercice ngaji tabina do wafi landinde imo suni atina
andi be kabaru jande do pedagogue en dudum woni hakkilo mu ben e wi c'est du loi suka be l'école be anakan witade ko janguno wattu fu ngada exercice ngaji ko janginaade fu ngarte mun se koti cuudi
la première chose qui est
rendez-vous dugul jogade nafa woni haybudi sanne mu jangul hore joji jande jidi jangna be ari dum saatu saatu wadde exercice ngaji do suka andude alhali famu andude sifa jande kala suka le hunde hande wadede wattu fuf wadude imuji do mabbe dongal lamdi djabuji exercice ngaji to l'école e gewti di fuf li galleji
pedagogue c'est de loi ana huyana sarabe du tinno kayba suka be muben yalla ana kinno jandeji muben wolti honobe kani wadde fa e balla suka be
que les devoirs
jandeji di ngatali galleji di tinno hore haybe suka cuudi dum sa defu jangali ngaji de guta sanne jawultele e notorgul tablette ngaji kinno sanne jandeji de dorude no suka o wasata fe hinade jandeji mende fuf du ngata le classe uji de yalla mo wasata wede tagal hejo jandeji watu imuji de
on fu wide tan fa suka be l'école be jande mu ben tabita fa gasa himbe fu koyde mu ben kan nadde hen hono suka be l'école be jati sara be suka be l'école musse de pa yotta kan ko be cu l'école mon fu handarade e dande mu don